Niko gona kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure, grrr. Msana ni hala ni mdem na wife kwa kitanda, I'm not gonna do this game. Same ted to quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure. Niko gona kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure, grrr. Msana ni hala ni mdem na wife kwa kitanda, I'm not gonna do this game. Same ted to quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure.
Yes, si activist, tinaka ujui mana active ni party's lit, tumejinda sumta na mangeo suavacity. High school Z, atutaki scene, yo.
High school Z.
Si, tuna ethics, sisi wa reckless G. Arifa lipewa long ride juzi, life marambili 50.
Arifa lipewa.
Ati alikuwa wrong side, saya shooting according to briefing.
Wrong side,
live bulletin, sipata straight from KOT. Ndugu ya Sule, visually, wananita DOP. On the loose card and shmida, akujua tukiwa configures. Always root kwa speaker, mbaka motion aziezi pita. Constantly number moja, Johnny na Goro aziezi isha. Robbery Jogoro, dwalivuka na sadaka ya sitam. IG Bonnet, the retired of late. IG model simta, meriata ninge fish kwa lake. Liambia shoria sika mta, kama ajapiga tenje. Lasi nare kuenda BN, lipatwa red handed. Afanda linambia nsi rande rande, ata ningia kibare. Savage waka mande, lingia ofena open. Kabonga na bigi matope, ngombe liona mi mnyonge. Rhymes enyu stolen, pia kicks na whip, hamko bowling.
Niko gona kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure, grrr. Msana ni hala ni mdem na wife kwa kitanda, I'm not gonna do this game. Same ted to quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure. Niko gona kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure, grrr. Msana ni hala ni mdem na wife kwa kitanda, I'm not gonna do this game. Same ted to quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure. Jai Bakshanga tot, ndo ni rom Nairobi na nijuya baby daughter. Nasikia kuna vital parcel ime drop, niko ready kuichota. Southern province kwa plot ya blue, ndio maluyo mjoro anatoka. Fuck what the point is, even before COVID-19 ilikuwa heavy smoker. Hivi ndo venye Ford muendanga, contrabands illegal kwa masachet na ikanga. 24 hours niko locked on my girlfriend zivo la tikorona na mbamba. Nasijogo padeni, naituanga Dutchman mwizi, sinanga profession. Last time yo pandemic, nilikuwa lockdown 2 weeks bila ta provision. Ni ratio mkialu yo shori ni msotu ngejuana, shida ni mrongo. Mans niko action packed, wasoro ni misomo, kitu wana nishida ni mdomo. Hii ni big deal clip vile na wamezisha loud maridadi. Nasiwanga mabangi mira, last victim kwa crime, analia nilimtazia raf na in fact, alikuwa lucky enough. Gwari alfajiri tuko on, uneza dhani ni majira. Nilraukia marikiti kubai na nasi za mratina. Rongrende, suzi kukianga ndani ya rental, sema mama pima. Chini ya kiti, nilipata brua mesfitch after kusani fubishe ni mzima. Fukes nilishoot operatives mapema, sijai penda fans kuni shoutout na temper. After kukanga na cash out na hepa, nimekuwa marufu na tepa. Utawika kwa ngeta, nyonde zita hepa kwa mti kwa nectar. Mini arteta, debt collector, mrenga ni wrong inakanika Audi na sepa.
Niko gona kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure, grrr.
Msana ni hala ni mdem na wife kwa kitanda, I'm not gonna do these games. To quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure. Niko gona kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure, grrr. Msana ni hala ni mdem na wife kwa kitanda, I'm not gonna do these games. Same ted to quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure.
Walidhani kovu mina cheza, ntilo akacheza na pesa. Blaine alisha ndwa chikoni kwa kejo utashindwa ni damu ama pep tang. Beef miaka kumi na weka, manzo na imagine yo pressure. Super na daya janyesha, pressure, extra pressure. Ready for war, do mana sudi shisembe kinyeji na raw. Morio ni pedi na likuaga na mtoo, lakini mambanga wali mshika na ndoo. Mirende ni wrong, irende ni rogue, rende ya umo. Mahali minenda wewez kukamwa na nita the African Al Capone. Cheki, seti, sensi, medi. Skelia na die to sele, juhini geri na geri. Talelea lulu na Mr. Berry, nina mandugu na lisha daily. Ogopa waroro wanaitwa Njeri, lakini mini na wawili wa Nyeri. Life ina change, fans wana die at iskasi ya na manga fit. Tulishinda kwa gazette, squeezy tuko kwa makava za magazine. Avocado juu ya bread, songa kando nyi watoto wa majarine. Hapa rapa wezi meka, liacha kuroga, squeezy chalia na sing. They cool with the kids, still with the homies, we full in the crib. Ajalishu kibonga, mi bora ni cool any feed, ni shoot any pee. Sdai shit, highly, PJ kijomi wanga keen. Side chick ni aringi, wife alikuja na kids.